Balulu music. The icon.
Aka music.
Nashika tu vile miushika ile design. Ile design. Najua unapenda ile design. Abenduka nikushike ile design. Nashika tu vile miushika ile design. Ile design. Najua unapenda ile design. Abenduka nikushike ile design. Niko kwa hii game nimecome to ile design. Balulu mina fanya wana resign. Niko na warembo wa super wana deny. Na vile wana kata maji. Wame acha kutoroka kirezi wana ni follow. One man ami niko solo. Ata wawe fosam na kupali hini yolo. Kanjoro na pika beast tu. Ile design. Nachako mana nyoro sani jiduto luoro. Vile nina come through na shindo ata kudoro. Vile nina flow sidani kuna kasoro. The icon na uwa kila beat. Wado pio cha ugenya na kanyaga. Saka kasa gana vile vasi meisha sime wabamba. Nashika tu vile miushika ile design. Ile design. Najua unapenda ile design. Abenduka nikushike ile design. Nashika tu vile miushika ile design. Ile design. Najua unapenda ile design. Abenduka nikushike ile design.
Kabit kakidunda mi upenda hii design. Na vile nina roga ina nice design. Tumtieko ji na kwanza zangu ni surprise. Kitu kali ni kali na kali kita surprise. Neka kapakra sogoto nyakaruaka. Club ni kingia tinde kaprezu kipaka. Na bonga sheng suwa ngoso na kijaka. Hakuna vako hizi movie kaza naija. No woman no party design ya console. Niko rido design ya kanjo. Niko maji ya dina fanto. I'm a good boy alo kama vajo. Mini shida lakini zidai. Warembo tingisha lakini design. I'm a go getter walai na silai. Flow so sweet kayangu design. Nashika tu vile miushika ile design. Ile design. Najua unapenda ile design. Abenduka nikushike ile design. Nashika tu vile miushika ile design. Ile design. Najua unapenda ile design. Abenduka nikushike ile design.
Omera jaluo kaseji. Underage wakadua ni monda kethi. Kama umebeba na ni tendeni. After party kejani idua ni monda teri. Woto pio cha ugenya na kanyaga. Bitka hizi na madaga. Hawarembo wananisaka kasa gana. Vile vasi meisha sime wabamba.
Nashika tu vile miushika ile design. Ile design. Najua unapenda ile design. Abenduka nikushike ile design. Nashika tu vile miushika ile design. Ile design. Najua unapenda ile design. Abenduka nikushike ile design. Nashika tu vile miushika ile design. Ile design. Najua unapenda ile design. Abenduka nikushike ile design. Nashika tu vile miushika ile design. Ile design. Najua unapenda ile design. Abenduka nikushike ile design.
On the beat.